Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 62. Dawidi asukwaho amavuta ngo abe umwami. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 16 umurongo wa mbere kugeza kwa 13. Dawidi akiri umuhungu mutoya yaragiraga imikumbi ye irisha ku misozi mito ikikije Betelehemu. Uwo mwungeri yacishaga make yaririmbaga indirimbo yihimbiye kandi umuzika w'inanga ye wajyanaga neza n'amajwi y'indirimbo zasohokaga mu muhogo ugororotse wa gisore. Uwiteka yateguriraga Dawidi umurimo yamuteganyirije kuzakora mu myaka yajyaga kuzakurikiraho. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami w'Isiraheli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Uzansukire amavuta ku wo nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Ati, ni amahoro. Abatware bemera kujyana nawe gutamba, maze Samweli ahamagara Yesayi n'abahungu be. Abana ba Yesayi bose bari bahari uretse umuhererezi Dawidi wari wasigaye aragiye intama. Ataratangira umunsi mukuru wo gutamba, Samweli atangira gusuzuma nk'umuhanuzi abahungu beza ba Yesayi. Eliyabu ni we wari mukuru kandi yarushaga abandi gusa na Sawuli mu gihagararo no mu bwiza. Ni ukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguye imbere ye, maze ategereza amabwiriza y'Imana ngo amusukeho amavuta. Ariko Eliyabu ntiyubahaga Uwiteka. Yajyaga kuba umutegetsi wirata kandi urushya abantu. Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire. Namugaye kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mutima. Dushobora kwigira ku kwibeshya kwa Samweli uburyo ntacyo bimaze kugereranya ureba uburanga bwo mu maso cyangwa igihagararo cyiza. Uko Imana itekereza ibiremwa byayo birenze ubwenge bwacu bushira. Ariko dukwiriye kwizera yuko abana bayo nibitangira gukora ubushake bwayo bazahabwa gukora imirimo bafitiye ubushobozi, kandi bakazahabwa gukora neza iyo mirimo bashinzwe n'ibiyegurira Imana yabo. Eliyabu amaze gusuzumwa na Samweli, n'abandi bene se 6 bari aho muri uwo muhango bagiye bakurikiranye kugira ngo nabo basuzumwe n'uwo muhanuzi. Ariko Uwiteka ntiyerekana yuko hari n'umwe yahisemo muri abo ngabo. Samweli yitegereje umusore waherukagaho bimutera gusa n'ugize agahinda. Bimubera urujijo n'ubwoba, hanyuma arabaza ati, abana bawe bose naba? Se wabo bana arasubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli arababwira ngo bamutumire, kuko tutari bujye kurya ataraza. Uwo mwungeri yikanze iyo ntumwa atarazi ko iri buzi imuhamagaye, maze ikamubwira yuko umuhanuzi yaje i Betelehemu kandi akaba amutumije. Ni kuki umuhanuzi kandi umucamanza w'Isirayeli yifuzaga kumubona? Ariko ntiyatinda kwitaba. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 16 umurongo wa 12. Igihe Samweli yitegerezaga uwo muhungu w'umwungeri w'intwari wari ufite igikundiro, ijwi ry'Uwiteka riravuga riti, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Dawidi yari yerekanye yuko ari intwari kandi ko ari n'umwizerwa mu murimo woroheje w'ubwungeri, none kandi Imana imutoranyirije kuba umuyobozi w'ubwoko bwayo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Uwo muhanuzi asubira i Rama afite ihumure mu mutima. Uwo muhango wo gusuka amavuta kuri Dawidi wakozwe mu ibanga. Kwari ukumenyesha uwo musore iby'umurimo ukomeye wari umutegereje, kugira ngo mu kaga kose k'igihe kizaza bimutere gukomeza umugambi w'Imana wagombaga gusohozwa n'imibereho ye. Icyo cyubahiro gikomeye Dawidi yahawe ntikigeze kimutera kwirata. Nk'uko mbere yo gusukwaho amavuta yicishiraga bugufi kandi akagwa neza, uwo musore w'umwungeri yisubiriye mu misozi kuragira imikumbi, ariko ahangwaho n'umwuka mushya wo guhimba indirimbo ze no gucuranga inanga ye. Imbere ye hari igihugu gikize cyane kandi cyiza mu buryo bunyuranye. Yitegereje izuba risabye ikirere n'umucyo waryo riza nk'umwungeri usohotse mu cyumba cye, kandi ryishimye nk'umunyembaraga ugiye mu irushanwa ryo kwiruka. Hari impinga z'imisozi zigera ku bicu, kandi hirya y'ibyo hari Imana. Umucyo w'izuba warimbishaga amashyamba, imisozi, ibibaya n'imigezi, wateraga ibitekerezo kubona umuremyi w'impano yose nziza kandi itunganye. Guhishurirwa iminsi yose by'imico y'umuremyi we byuzuzaga umutima w'uwo musore w'umusizi gusingiza Imana n'umunezero. Ibitekerezo by'ubwenge n'umutima wa Dawidi byarushagaho gusabana n'Imana. Yahoraga ashakisha mu nganzo nshya intego nshya zo kuririmba no gukangura inanga ye. Amajwi meza y'indirimbo ye yarangururaga mu kirere, bisa nk'aho yasubizaga indirimbo z'abamarayika bo mu ijuru. ninde washobora kumenya uko ingaruka z'iyo myaka y'umuruho no kuzerera mu misozi idatuwe zingana. Indirimbo z'umuririmbyi mwiza wo mu Isirayeli zaje guhembera urukundo no kwizera mu mitima y'abantu b'Imana mu bihe byakurikiyeho, nuko zibazana hafi y'umutima ukunda ibeshaho ibiremwa byayo byose. Dawidi yiteguraga gukora umurimo ukomeye afatanyije n'abategetsi bakomeye bo ku isi. Ahabwa ibitekerezo bisobanura Imana kurusha uko yari ayizi, ibitari bifututse birafutuka, ingorane zirakemurwa, kandi byari bimuhagaritse umutima biratunganywa. Umurase wose w'izuba watumaga haririmbwa indirimbo zo kwiyegurira ubwiza bw'Imana n'umucunguzi. Igihe yitegerezaga urukundo rw'Imana mu mibereho ye, umutima we wuzura kuramya no gushima. Ijwi rye rirangurura mu muzika mwiza cyane, kandi nanga ye ayicuranga n'ibyishimo biruta ibya mbere. Nuko uwo musore w'umwungeri akomeza kunguka imbaraga n'ubwenge, kuko umwuka w'Uwiteka yari kuri we.